Kwa mujibu wa shirika la chakula duniani FAO, watu zaidi ya milioni 4 wameathirika vibaya na ukame nchini Kenya. Watoto wakiathirika zaidi haswa katika kaunti za Garissa, Wajir na Mandera. Ukame wa muda mrefu umelazimisha familia kutembea mwendo mrefu pamoja na mifugo wao kutafuta chakula na maji. Watoto wengi wakilazimika kuacha shule pia.
We are going to mobilize through chiefs and ensure that all children who are out of school are listed. The names are brought to the committees which we are going to agree will form, and then we'll track the parents. Wale wazazi ambao wameshindwa kupeleka watoto wao shule, and then we're going to arrest them and take them to court.
Tulizuru hospitali ya Wajir kaskazini mashariki mwa Kenya. Idadi ya watoto walioathirika na utapiamlo inazidi kuongezeka kutokana na makali ya ukame unaozidi kubisha hodi. Hali hii huenda ikawa mbaya zaidi iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa. Waathiriwa wengi wakiwa ni wanawake na watoto walio chini ya miaka 5. Kilomita 100 kutoka hospitali ya rufaa ya Wajir. Nafululiza katika kijiji cha Eldas, Wajir Kusini. Namkuta mama Fatuma mwenye umri wa makamu. Mwanawe Fatuma ameugua kwa muda kutokana na utapiamlo. Anahofia huenda hali ya mwanawe ikawa mbaya zaidi. Kulingana na mtaalamu wa lishe katika shirika la Save the Children, Katra Fara, anasema imekuwa vigumu kwa familia nyingi, huku baadhi yao wakilala njaa au kupata mlo mmoja tu kwa siku.
Tumeona wamama wazee, watu wengi wamedhoofika, hawana nguvu, na kwa hivyo kwa sababu ya kutapia mlo.
Mwana mazingira kaunti ya Garissa, Abdikadir Aiden, anahoji kuwa huu ni wakati wa jamii kuelimishwa kuhusu mabadiliko ya hali ya anga.
I think this year we are having the longest droughts. It's because as a government, no steps have been taken to in terms of crisis, climate related crisis. And from now henceforth, whatever should be a priority for the government is investing especially in the pastoral counties, because economically we are depending on livestock, and when disasters like drought come, it has no train, even human lives are at risk. And the president the other day had launched the 5 billion tree campaign. Much has not been achieved in the previous years when it comes to national tree cover, but from now henceforth, out of the 5 billion, we anticipate up to 2 billion trees should be catered for, especially in the dryland counties, because the future of Kenya right now where we're headed is towards economically is going to be on dryland counties and not the highland countries. So the government should put a lot of effort when it comes to issues and climate change, and the biggest thing that should be done right now is to cater funds to address climate. And when you look at the government, all the sectors of development, anything to do with environmental issues, climate issues, they're given the lowest budget. So from the next financial year, I feel that the government, especially led by His Excellency President Ruto, it will give climate a priority.
Takriban watoto milioni 2 katika pembe ya Afrika wanahitaji matibabu ya haraka kutokana na utapiamlo unaotishia maisha yao. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za shirika la Save the Children. Janga hili la ukame limekuwa la muda mrefu kuwahi kushuhudiwa nchini Kenya. Hali hii ikiathiri takriban zaidi ya watoto milioni 5.7 walio chini ya miaka 5 na wako kwenye ukingo wa njaa kote ulimwenguni. Mnamo Februari mwaka huu, watu zaidi ya milioni 1.4 nchini Kenya waliripotiwa kuwa na uhaba wa chakula. Nambari iliongezeka hadi milioni 2.1 kufikia Agosti. NDMA inasema kwamba nambari hii itapanda zaidi ya milioni 2.5 ifikapo Oktoba mwaka 2023 iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa.
tuliambia serikali ya Jubilee wasiondoe fedha ya chakula katika bajeti. Tulibambana kama wajumbe kutoka katika sehemu za wafugaji, Waturukana, Wapogoto, wa Maasai, wa Somali, kwa sababu hii chakula ya serikali ilikuwa inasaidia.
Angalau takriban watoto 600,000 nchini Kenya wana utapia mlo. Angalau wanahitaji uangaliaji wa haraka wa chakula na huduma za afya ili kuendelea kuishi. Wafanyikazi wa lishe ya watoto katika kaunti ya Turukana, Wajir na Garissa hivi karibuni walizungumza na familia zilizo na watoto wanaougua utapia mlo mkali.
We are targeting 6,000 children who are out of school. We know that the number of out of school children are higher than that. There are around 166,000 children in the entire Garissa County. But for FCA, our target for primary learners is 6,000. And we are going to work with the Ministry of Education heavily and UNICEF to ensure that we bring back these children to school. We will conduct enrollment drives for the communities. And once the children come back to school, of course, the schools should be ready to accommodate the children. We are going to do to improve our wash facilities in the schools. We plan to have a capacity building for the teachers, for the communities, so they can be supporting the project in ensuring that, you know, we increase access to quality education.
Shirika la Save the Children linashangazwa na kushtushwa sana na hali iliyomo kaskazini mwa Kenya, ambapo watoto wana njaa na familia zilizokata tamaa. Shirika la Save the Children linashangazwa na kushtushwa sana na hali hiyo iliyomo kaskazini mwa Kenya, ambapo watoto wana njaa na familia zilizokata tamaa zikifanya maamuzi yasiyowezekana kama vile kuua mifugo wao ili kuwasaidia wapendwa wao. Shirika hilo lilitoa wito wa haraka kwa jamii kimataifa kutoa pesa zaidi kwa ajili ya kukabiliana na ukame.
It is high time the stakeholders to see how to retain these children in classes. I think the school feeding program, whoever was concerned, probably will also push from the county government, but all the other stakeholders, it's high time we factor the school feeding program.
Shirika hilo linaomba serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuamsha mifumo ya usimamizi wa majanga na kufanya kazi kwa karibu na washirika wa maendeleo na wa kibinadamu katika jibu linaloongozwa na wenyeji, ambalo limeimarisha juhudi za jamii zilizopo. Serikali ya kitaifa na zile za kaunti pia zinapaswa kutoa pesa kwa haraka ili kusaidia kupunguza shida na kusaidia familia zisizojiweza.
Little resources so that we buy water and food for our people immediately, and for that matter also hopefully food for, particularly food for the school children. My biggest worry is that the exams are coming, and that if we do not do those immediate interventions, my fear is that we'll have a lot of our children missing in school, and for that matter missing the exams. So we'll do our best to save the situation.
Nikiripotia Hubs Media makala maalum kutoka kaunti ya Garissa, mimi ni Futu Special mwenyewe.